kucheza, niache nikucheze, dini dansi ya mapenzi, ngoma ya furaha, ngoma ya mapenzi.
Song of harmony. Here comes the day that we